tell me it's been gonna track, yeah.
Everything. There's a bar.
Penzi lako moto moto, laniwasha mana. Yani kila kona chocho chocho, tunapeta mama. Maneno wanasema sana, yani kuzuna wewe. Wanatamani hata kesho unimwage, finishi mwenyewe. Kwanza una makuu, tukikosa leo hata kesho. This love unavo ni confuse, ulipo na mini wepo. This one flow, everything about it from woman. And I think I can get you to man. Chasing get my dream woman. I swear make me look your love. Everything I got you say.
Kama kupenda nisha penda kwako nisha jifia. We umeniroga kwako nangangania. Kama kupenda nisha penda kwako nisha jifia. We umeniroga kwako nangangania.
Na akiri meni confuse. Chonda sija sikia miluzi. Wakaja kukucheka mama. Na ugopa gadonda le moyo. Moyo, moyo, moyo. Kwanza una makuu, tukikosa leo hata kesho. This love unavo ni confuse, ulipo na mini wepo. This one flow, everything about it from woman. And I think I can get you to man. Chasing get my dream woman. I swear make me look your love. Everything I got you say.
Kama kupenda nisha penda kwako nisha jifia. We umeniroga kwako nangangania. Kama kupenda nisha penda kwako nisha jifia. We umeniroga kwako nangangania.
Nangangania, oh nangangania. Nisha penda. Benda mimi, as a bar. Nigga, wakuweza stop.